Zest's on this beat, ladies and gentlemen.
Siwezi kusahau. Yani kwenye damu, damu umengia, siwezi kukudharau. Si unajua vile uko simple, una mapepe wanaumia kuona niko na wewe. Yani tupo bado, tupo. Oh baby no, ukilia nitalia na wewe, ukicheka nitacheka na wewe. Waumie wenye ila I love you. Oneshe, oneshe kipenzi, na ndo kwanza bado.
Nishike mkono, nishike mkono tuende. Si unajua venye uko simbo, una mapepe wanaumia kuona mina wewe. Yani tupo bado, tupo. Oh baby no, ukilia nitalia na wewe, ukicheka nitacheka na wewe. Waumie wenye hira, I love you. Onyeshe, onyeshe kipenzi, na ndo kwanza bado. Onyeshe, onyeshe kipenzi, vile penzi letu linapepea angani.